nzarya, nyamara nanjye nzarya, kubera imana yanjye dore nanjye nzarya, ngo nanjye nzarya, nyamara nanjye nzarya, kubera imana yanjye dore nanjye nzarya. Benedamu nago bari bazi yuko nzarya, ariko kubera imana yanjye narariye, mana yanjye na n'ikintu nagushinja, kubera ko ari wowe ushoboye byose. Benedamu dore baramponaga, nkaho banyumvishije ngo ahubwo bakapinga, ariko kubera imana yanjye ngo ngomba no kurya. Mana yanjye na n'ikintu na kimwe nagushinja, kubera ko uri imana ugwa neza, wangiriye neza, uma kurya, ngomba no kurya kubera wowe. Mana yanjye wandinze imitego dore ya shitani. Benedamu barikangaga yuko nzahera ku mihanda, naguhera ku muhanda.
Nanjye nzarya, nyamara nanjye nzarya, kubera imana yanjye dore nanjye nzarya, ngo nanjye nzarya, nyamara nanjye nzarya, kubera imana yanjye dore nanjye nzarya.
Mana yanjye uri imana isoboye byose, uri imana ugira imbabazi, kandi uri imana ugira impuhwe, na n'ikintu na kimwe nagushinja. Mana wampaye kurya, undindira n'umutekano mu mihanda nanyuragamo byari bigoye, ariko mana yanjye warahandindiye. Mana yanjye nago nari nzi ko dore nzarya, ariko kubera wowe ngo dore narariye. Mana yanjye na n'ikintu na kimwe nagushinja, kubyo ukora ntago ari byo Benedamu ibyo bibaza, ntago ari byo wowe bibaza. Nanjye dore nzarya. Mana yanjye ugira neza bugacya bukira, mana yanjye wandinze impanuka zo mu mujyi wa Kigali. Abasaza tukagenda duhura nkaho bagize icyo bamereza wapi.
Nanjye nzarya, nyamara nanjye nzarya, kubera imana yanjye dore nanjye nzarya, ngo nanjye nzarya, nyamara nanjye nzarya, kubera imana yanjye dore nanjye nzarya.
Mana yanjye ukuri ku imana dore ukuraho n'umwako. Mana yanjye uramwakura, nago umeze nka rubanda, bahora bambona bakapinga, ariko wowe mana yanjye dore nago ujya upinga. Nyagasani wanjye ukuraho umwako. Mana yanjye baraserezaga ngo ndi magorwa, ariko muri Kicukiro nago dore nagowe. Hubwo mana yanjye bayoberwa naho nkuri ibyo kwambara cyangwa ibyo kurya, bamwe nago bazi icyo imana neganyirije, ubuzima buracyakomeje, Uwiteka ni washoboye byose. Mana yanjye na kintu na kimwe nagushinja, nuko baburudoge bagafashe nanjye nzagafata, kubera ko Uwiteka atareba nka rubanda. Mana we ni wowe ugira neza na kintu na kimwe, nukuri nagushinja. Ugira neza, wita ku bakene, ukita ku pfubyi, ukita n'abatagira ku babyeyi. Mana yanjye nanjye nzarya, Uwiteka wanjye dore n'utanga akazi. Mana yanjye dore nsigaye ifite n'akazi, kandi nararaga mu matu.
Nanjye nzarya, nyamara nanjye nzarya, kubera imana yanjye dore nanjye nzarya, ngo nanjye nzarya, nyamara nanjye nzarya, kubera imana yanjye dore nanjye nzarya. Ngo nanjye nzarya, nyamara nanjye nzarya, kubera imana yanjye dore nanjye nzarya, ngo nanjye nzarya, nyamara nanjye nzarya, kubera imana yanjye dore nanjye nzarya.
Umwe atagira ubwoba, umwana wo mu majyepfo, niko biri niko bimeze. Touch music, umwana dore nkanjye.